Keep coming, keep calling. This I want your daddy Andre. You make it 2, 5, 6.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki, kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, anyata manye chiri mositi. Baby, ze wampatansi, I can take charge. Ne wawoli no mundi, ndo waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo better than them to jungle, siku walana. Wada walala waku walana, jungle bamboo, siku walana. Awaku walana mbawalana,
jungle come through, siku walana. Abalala baku walana, jungle come through, siku walana. Awaku walana mbawalana. My dear, don't worry, just make me call you. Eddie Nyala, don't you so lovely. And say no, yeah, joker, yeah. Love no more time, I'm be what there. You baby girl, my baby girl. Real thing about your body, my baby girl. Call me again, call my name again. Jekyll Kuba Wally, my baby girl. Tapa Kurin and a tapa puzzle. She want the loving but they cut it all, I guarantee. And you did a movie in my life, I. Too dangerous.
You're better than them to jungle. Siku walana, wada walala waku walana. Jungle bamboo, siku walana. Awaku walana mba walana.
Jungle come through, siku walana. Abalala baku walana. Jungle come through, siku walana. Awaku walana mba walana.
Siku walana, maipata na tough combo. We batula wabaku wagana. Jungle wano, tomba walana. Awa wantonda, muvyamu kwa natuali magana. Siku walana, tana tough combo, we batula wabako wagana. Jangu wano, tomba walana.
Well, tell them, sir. Tapa kurini na tapa puzane. She want the loving body katira ya garanti. Anjiri na mugiri malaikai. Too dangerous.
Guno mwaka, biri kumi na muziki. Tukubyo muziki, kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki. Anyata manye chiri mositi. Baby, ze wampatansi, I can take charge. Never worry no mundi. Ndo waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo better than them to jungle. Siku walana, wada walala waku walana. Jungle bamboo, siku walana. Awaku walana mba walana.
Jungle come through, siku walana. Abalala baku walana. Jungle come through, siku walana. Abaku walana mba walana.
If them go in my love, and I go give up my baby, and I will give you more. Nobody could have stopped it.